ZLatestMusic.com.
Yeah, I'ma get you. Mr. Peach, yeah. I like in the beach, China, huh? Love is so. My love, my love.
Oh, I hello.
Kupuma baby kio ni kushwezi Anisala takuva pala nilinyazi Vima geozi vini Kenya mwalosi Wena baby kio nekile lufa pana Nivatanga fela luno utwana Mwali lato niezanga pretendi Hakikuli mwendi wena na kukenda Kuwena ni tombola kuva komando Kukulwane ahode hade komando Kuna unakuvo na manyando Ika kufuwa mela kukubia mambando Iso pwe vya mketi Kalandanya
Musike waye ni kulatina
Don't worry mama
Na uke ni kushwezi na
Don't worry mbelo
Musike waye ni kulatina
Don't worry mama
Na uke ni kushwezi na
Yele kapela ikino
Ikino, ikino
Yele kapela
pretend
Walelele kasana nawa Unifumba tele kasana naya See baby I'm very daddy Kuwa niwe na mwali lati omo Sensa lati kima break up See
Don't worry hello Musike wale ni kulati na
Don't worry mama
Na uke ni kushwezi na
Kuiza mamepe Paki ngele ngele luli kumbafaino We na kuna wavuto kwa ngele na kalara ino Theni patanga kao fela inalipu unyafa We na mwani kulatila ngele na ngele kufa Kuwe na hani koni kuzwa faneke ukaya kusili ni salwa analifufa Kuwe na nieza nga fela pretendi Haiva nifosize kacheno naeza ripendi Kulata luli na kulata na kona hao vwana na kuopele la kapi na kakatu na ni mara ina atuna
Hello, usike wale ni kulatina
Cho la cana Mami wali kukola cana Yani file muli Kiwe na yeni lata mami Yani file muli baby Neke halufa pananga Akikuli hani kulati Mami
Ikino, ikino, ikino,
ikino,
ikino, ikino, ikino, ga pela pretend. Yeah, ga pela igno. Igno, igno. Yeah, ga pela pretend.
Yeah, muketi. Yeah, my love, love. Lakipi na kubona, manipizo na kubona, b-boy na kubona, CK na kubona, oh, bangi ma kombon, Kenya kombon, matike na kubona fo.
Zaid, latestmusic.com.
Malilato na kubona.